Mashati ya Pakitenko. Mashati Empire. Kiona mnyanga karudisha kukuba sina bidu kaloge tena.
Mashati Batman.
Come on ya nireta. Come on ya nireta. Come on ya nireta. Musi nilunisha lipotoka. Come on ya nireta. Come on ya nireta. Come on ya nireta. Musi nilunisha lipotoka. Wakina nauliza, wane huyu nani, wanauliza, karatona nani, 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 sani ya utani, sani ya utani, sani ya utani, sani ya utani, wakapima kwa mesani, pima kwa mesani, pima kwa mesani, pima kwa mesani, kumbe usitoatane, 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 tumepiga nje ndani, piga nje ndani. Began to done it, began to done it, while it's any out on it, Sunday out on it, Sunday out on it, Sunday out on it, walk up in my commissary, be my commissary, be my commissary, be my commissary, could be also to attend it, who's it to attend it, who's it to attend it, who's it to attend it to me, began to done it, began to done it, began to done it, began to done it.
When I stuck a cushion down, I want to shake my shati, when I don't get a son of Siwa, only walk up, you want to take a bit of me, she can't copy. So we want to study our party. Niki check it was a water to our hoga, one of us could you mix the masoya. Mapaka poda wali wali wa mboga. Usifana ni shota mwato bwana soda.
Mashati Batman.
Wakapi wali kuwa na baboya. Wamerudi chini sasa mekuwa vioja. Na wakapi wali yoitwa waoga. Wanafanya misala paka wakaupwa toba. Watu wata kusau. Mwisho ikawa salau. Wakino kapanda dao. Woko nekana jiao. Watu wata kusau. Mwisho ikawa salau. Wakino kapanda dao. Walk on the Canada. Now this is Mongali Mtusone. Nisha wakanya lakini bada wakome. Kama bisa nisha ingia sokone. Na kama nenge kufa nenge enda pipone. Now this is Mongali Mtusone. Nisha wakanya lakini bada wakome. Kama bisa nisha ingia sokone. Na kama nenge kufa nenge enda pipone.
Salasina mbili kodi yetu.
Kodi yetu.
Wane tumetoka mbali.
Salasina
mbili kodi yetu.
Kodi yetu.
Hakala msijani.
Salasina
mbili kodi yetu.
Kodi yetu.
Tumetoka mbali.
Salasina
mbili kodi yetu.
Kodi yetu.
Hakala msijani.
Jani.
Kanyaga 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 mdodo. Kanyaga 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 mdodo. Wamekanyaga kanyaga 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 mdodo. Kanyaga 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 mdodo. Yeomelewa au. Wamekanyaga mdodo mangata. Kanyaga mdodo mangata. 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 Mateso mangata mangata mangata. Watoto wanatapata hapa mangata mangata mangata. Watoto wanatapata hapa mangata mangata mangata. Watoto wanatapata hapa mangata mangata. Mangata watoto wanatapata hapa.
Kwanza watoto waoga. Wana post kwenye mix na masoja. Mapaka poda wali wali waoga. Usipana ni chota mwoto wana soda.
So wacheka doa chikirea.
Visa na sina mbili kodi yetu.
Kodi yetu.
Wane tumetoka mbali.
Bali.
Visa na sina mbili kodi yetu.
Kodi yetu.
Hakala msijali.
Jali.
Visa na sina mbili kodi yetu.
Kodi yetu.
Tumetoka mbali.
Bali.
Visa na sina mbili kodi yetu.
Kodi yetu.
Hakala msijali.
Jali.
Tony Mosh, Zoki Sefule, Swabi Kuminatatu,
Panyamaroti,
Puyu, Chakimada, Anakubali Lecha Miso, Yemarola, Nakubali was Washak Sanika, Pilisita, Wopsa Machete, Nabali Swachip of Marcella, Pifamo, Yanakubali Sana was Swatamaker, Swabaki Foko, Chaumada, Wabani Kiyapo,
Select Four, Supporting Coco,
Spatakasi, Sokwani Twa, Machokoro. Soma sasi,
albali
wofu,
speedo,
siwa baridi,
hatiba watashiwani,
panya nizoka,
siwa no makajani,
oswa pilato,
gosita,
msirafalizo, ya kusailo kifule, mtoto wa mungu, sendi wida,